as it goes.
I'm less alone, yeah. Yeah. Kaza ngina luto. Ngeke ngekufaka umfutho. Yeah. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha. Kazi yose kulunge. Ukhluleka ngeke ngivume. Yeah. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha. Kaza mangya pusha.
Kade ngangikudla ke qhawe ngifaka lo moya abahlanye ngcenga lempilo kancane uclever uhlale zama Duma izulu mase ngigadla ngamagama ngibakhathaza nabezizwe bengibabaza uclever lokho zama Kama flash igcwele umzimba social kwimishini Sendi press kwelinye ngiyekeleni ngipusha ipassion Dlalisa amagama kuvuka amadladla that's a blessing Masiwa besikhasa phela ukuphanda sakufunde lokushini Gcila zibeating eflow indlala ngiyibonisa umnyango Ngishiya bekhala for more inja ehlathi ikhiphe unyawo Bayangivala labantwana kimsekuyimpi yombango Basazogcwala ke qhawe ngisazobadliswa kumphako Labafana benze ngathi abazi mina inkunzi la ngibasho Onenkinga phumele stikini lawo Qaba libamele ngenhla abafana bayasaba Tshelani ucele ngilalise uyaca rrrra
Kaza nginalutho Ngeke ngeke ukufaka umfutho Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha Kazi yose kulunge Ukhluleka ngeke ngivume Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha Kaza mangya pusha
Zishane toast phela siyapopa kade bezidlela umona Sketch ama flights siyaxakazisa Sibakhombisa umhlole mfundiso ka pro Batshele bonke beze bazobona Mase sigibele igongo sikokota senza into zakhona Sifiso sabo ukuthi eish uphele umoya Pusha press up and impila inzima Faka umoya One day bazonqekuzisa amakhanda sebekuvuma Mabethi skate futhi pass babheme bakhona Pupho lona lifezekile Nenhliziyo ngizwinile Inja ehlathi ngobile clever idlozi selivumile Izinyembezi zenjabulo kumama zilokhu sigelezile Lokho kusho kona okwenzekayo kufana nokudalile Abafana benze ngathi abazi mina inkunzi la ngibasho Onenkinga phumele stikini lawo Qaba libamele ngenhla abafana bayasaba Tshelani ucele ngilalise
uyaca rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Yazi ngiyapusha Yazi kuyoze kulunge Ukhluleka ngeke ngivume Yeah Yazi ngiyapusha Yazi nginalutho Ngeke ngekufaka umfutho Yeah Yazi ngiyapusha Yazi kuyoze kulunge Ukhluleka ngeke ngivume Yazi ngiyapusha Oh